sabiko uyizolinda wena kenjizweni yami ngihambile ngimfumene wabusenjizweni yami.